Murumva Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abo mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Mu karere ka Kisoro ho muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi riyobora. Abadukurikira kuri internet namwe mujye kuri website radio yacu voa.com mukurikire iki kiganiro. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi. Nanone nongera kwisegura ku bakunzi bacyo cyangwa abandi bashaka kugira icyo bakivugamo ko tutari bubashe kubaha ijambo nk'uko mubimenyereye kubera gukorera mu ngo zacu byatumye tutabasha kugera ku bikoresho byo mu biro bidufasha gusangiza ijambo abantu barenze umwe cyangwa bashaka kubaza umutumirwa. Cyakora urubuga ni urwanyu, uwashaka kugira icyo avuga kuri iki kiganiro cyangwa ibiri bukivugirwemo yatwandikira nawe tukamuha urubuga akisanzura kuri radio yanyu. Adresse ni yayindi, ni radio yacu @gmail.com. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro muri Sanga. Ifungwa ry'insengero ni imwe mu ngamba zafashwe mu rwego rwo kwirinda ikiza cya COVID-19 ubwo cyakwiraga hirya no hino mu bihugu byo ku isi n'u Rwanda rurimo. Icyo gihe hatanzwe amabwiriza ko abantu badasubira guteranira mu nsengero nk'uko byari bisanzwe cyangwa ngo bagire ibindi bikorwa bihuza abantu benshi bakoreramo. Mu minsi mike yakurikiye, bamwe mu bayobozi b'insengero bagiye bashakisha uburyo bwo gukomeza kugera ku bo bayoboye, ababishoboye bakifashisha ikoranabuhanga mu gutanga ubutumwa ku babakurikiye. Byahinduye byinshi mu mikorere y'insengero, bimwe ku buryo bw'igihe kigufi ariko ibindi bishobora kuzaba iby'igihe kirambye. Muri iki gihe u Rwanda ruragenda rudohora kuri zimwe mu ngamba zikomeye rwari rwafashe mu rwego rwo gukumira ikwirakwira rya virusi ya corona. Muri uko kudohora harimo no kwemerera insengero kongera gufungura imiryango nk'uko biherutse kwemerwa n'inama y'abaminisitiri iheruka guterana. Bizatangira ryari? Bizakorwa bite? Hazakurikizwa iki? Mu buhe buryo? Ibi bibazo n'ibindi nkabyo nibyo byatumye muri Sanga y'uyu munsi ibatumiriza Pastor Joel Sengoga kugira ngo tubiganireho. Pastor Joel Sengoga ni umuyobozi mukuru w'insengero za Divine Destiny Ministries mu Rwanda. Ari mu buyobozi bw'ihuriro ry'amatorero y'abavutse bwa kabiri mu Rwanda kandi akaba umunyamabanga w'ihuriro ry'amadini, amatorero na Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Gusa muri iki kiganiro turavugana nk'umukuru w'urusengero rwa Divine Destiny Ministries mu Rwanda wagize uruhare mu gusaba ko insengero nazo zifungurwa no gutegura uko byagenda muri iki gihe igihugu gihanganye n'ikiza cya COVID-19. Pastor Joel Sengoga, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Reka ntangire nkubaza uko byakugendekeye nk'umushumba w'urusengero wumvise ko ikiza cya COVID-19 cyageze mu Rwanda, ko abo wayoboraga mu nsengero mutazongera guterana kubera ko hahise hafatwa amabwiriza yo gufunga insengero mu rwego rwo kwirinda.
Icyorezo gitangiye habaye inama, duhamagarwa n'inzego tugirana inama n'abayobozi ba Ariki. Bodi ya Ariki yasabye guhura na minisiteri zifite coordination ya COVID mu nshingano. Nzi ko igihugu cyo twari cyatangiye kwitegura mbere y'uko tubona n'umurwayi wa mbere. ariko umurwayi wa mbere abonetse abaye ingamba z'ihutirwa stopod yari ki duhura na minisitiri wa sante n'uwa utanga w'ubuzima na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umuyobozi wa RGB Rwanda Governance Board cyangwa se urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Batubwira nyine icyo cyorezo, banatubwira ingamba izo zitafashe kugira ngo twirinde ko yaspredinga n'ukuntu yandura vuba byihuta cyane, n'ingamba igihugu kitagiye gufata. Batumenyesha yuko mu ngamba zizafatwa hari guhagarika public gathering, ari amashuri, ari amakwe, ari izindi nama zabo za leta kandi z'abandi bantu. Public gathering z'amahuriro manini niyo yabanje guhagarikwa, turabimenyeshwa. Ariko nyine kubera ko byaje kuba gahu, ntabwo hari umwanya uhagije wo gutegura kubwira abategetsi uko bigiye kugenda, nangwa abayoboke b'amadini n'amatorero. Byabaye ngombwa gukoresha media houses, ibitangazamakuru, amateleviziyo, amaradiyo, social media, kubera yuko nyine twarabibonaga ko ari emergency, ari ikintu kiza kandi tugomba guprotestinga abantu. So byabaye ari ibintu bitunguranye, nta nubwo byari byose no kugira ngo wumve sentiment z'abakirisitu, kuko cyaje nk'uko cyaje ku isi hose giteye ubwoba. Ari ukuntu imvugo yakigaragaza n'ikintu giteye ubwoba cyane, kandi koko birumvikana cyari kije bushya somebody knew what to expect, cyane cyane ko bakubwiraga yuko na karakita ya ipicture zitaraba well defined. Abashakashatsi barimo kwiga ibyaba byiza ari ukwirinda, kandi bitera izanye iyo ngobyi izana n'ubwoba mu bantu. Ariko noneho binasaba inzego zifite uburenganzira ko zifata ibyemezo byihute kugira ngo birangire abaturage.
Nuko icyiza rero kiba kiraje, ubundi abari kumwe mu rusengero baba bameze nk'umuryango, byaba kwicarana, byaba kuramukanya, byaba gusengerana rimwe na rimwe umuntu afashe ku wundi, byaba ubundi buryo bwose bw'ubusabane, ibyo byose biba bigize bitya birahagaze.
Yego, u Rwanda ruri mu bihugu byafashe dore because preventive measures cyangwa niba uburyo bukakaye bwo kwirinda, nkeka ko byaduhaye n'umusaruro, kuko byatumye imibare y'abapfa itaba myinshi, bituma n'ubwandu butihuta nk'uko byakabaye. Kandi n'abanyarwanda naturally n'abantu bari compliant ku mategeko, the measures zari drastic. Icyumweru kimwe cyakurikiyeho after n'imipaka yarafunzwe n'ibindi bintu byose birahagarara, asigaragutsa sarvisi ziri isenso nka kujya kwa muganga, kujya guhaha, nabwo kujya guhaha, abantu bahanaga intera mu mihanda, ntabwo abantu bagenda kuko biboneye bahahiraga muri karitsiye murimo. Kugira ngo ugende wasabaga ikibari onulayini batakwemerera kumuvinga, nabwo wagaragaje impamvu zifatika zituma umuntu avamo akajya ahandi. So abakirisitu kubera ko n'ubundi ni nabo benegihugu babyumvaga muri wezi nyinshi, so isoko yonyine ntabwo yari urusengero, ibabwira ibibazo dufite ko ni abaturage b'igihugu babitirwaga mu bundi buryo n'abandi baturage bose barimo kubibwirwamo, ngo ndavuga abayoboke b'amatorero n'amadini. So ntabwo byatinze ko bumva hakoreshejwe mobile practice cyangwa imizindaro, bakagenda babwira abantu muri karitsiye hakoreshejwe uburyo bwinshi cyane, ibiganiro ku maradiyo na televiziyo no kujya gutanga ikiganiro waba gufite pasi, hakoreshejwe niba batwite utudege tutagira umutoteri bwa indege zitagira umutoteri ariko ni utudege ntidutohoye tubwira abantu awareness campaign yabaye vuba kandi effective. Ubwo nyine kumva nyine ko lockdown yari yatangiye abakristo bagiye babimenya batangira kumva impamvu ntabwo mpamya ko byabashabuje kumva ntibikuraho iyo ntigi n'ubukene bwo mu mutima ariko bumvaga ari impamvu on the whole wabonaga batyakiriye neza.
Tuve ku bakristo tuze kuri mwebwe abashumba, umaze kunsobanurira uko byagenze ku ntingamba zafashwe nuko guhagarika amateraniro byabaye mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona, ariko wowe nk'umushumba ubonye ko amateraniro ahagaze utazongera guterana nabo wari usanzwe uyoboye, utazongera kubasengera mu buryo umuntu yegereye undi cyangwa amukozeho, uburyo mwajyaga muhura butazongera kubaho, wumvise umeze ute muri wowe wabyakiriye ute nk'umushumba?
Byari biremereye cyane twagombaga gushakisha uburyo bwo kukomunikasiyo n'umukumbi cyangwa blok kuko byari biremereye. Urumva banawunsingaga bakavuga bati umunsi urinda hari abandi babonetseho uburwayi, ntuzi niba ari umwe mu bo uyoboye kuko hari confidentiality igendana n'icyorezo kugira ngo mu rwego rwo kurwanya stigmatization ntunamenya ngo ninde wumvaga niba ari umuvandimwe niba ari umuntu mwatenganaga. Byaraturemereye cyane. Ubundi iyo habaye paniki nk'iyo ngiyo abantu bakeneye ubutumwa bw'ibyiringiro method of hope wumvaga handi zizibitayite amaboko asa nkaho aboshye udafite kugera ku bantu. Ubundi iyo hateye ikiza nicyo abantu baba bakeneye ihumure n'ubutumwa bw'ibyiringiro ariko nyine ahandi bayatayite wumvaga ntabwo byari byoroshye nk'umushumba. Ariko twahise dutekereza uburyo kudivayisinga uburyo bwo kugera ku bantu tutari tunafitiye n'imizirebye mu buryo bw'ibikoresho dushaka gutangira gukora onulayini savisizi kugira ngo ubutumwa bw'ihumure ariko urabizi ibihugu byacu niyo irageraho buri muntu wese aba afite interineti dutangira kohereza mesejezi kuri watsapu zo guhumuriza abantu noneho no gufata umwanya nibura wanse mani ugafata ugahamagara abantu umwe ku wundi ugenda uhamagara abantu bahumuriza ese ntabwo icyo kinyabwa cyabagezeho umeze mute muhumure nta mvura idahita. Ariko byari state of panic and anxiety ariko noneho na extent of ndabuzira muri kinyarwanda ariko nko kumva umuntu asa nkaho ari limited extent of insufficiency kumva ko abantu umukumbi waterwa n'ushobora gutabara. Kingendera ngo njyenyine ndibwira ko no ku bashumba bose ariko byari bamezeho kukumva abantu batewe ariko tutabona uko utabara utamwufungiranye mu buryo bwo kuba utabona uko bageza b'ibyuhumure ariko atari uko twumva bidakwiye ariko ari ukumva yuko iyo sense of insufficiency inadequate kumva umuntu kugira ngo ugaruke ukaba umuntu nyine ukatanga icyo wakora no gutenga kwiringira Imana.
Mugomba kuba byaraninjiye muri gahunda zanyu za buri munsi zigahinduka ku buryo mufata umwanya, sinshaka kuvuga ko n'ubundi imbere mutabikoraga ariko bikaba nk'aho amasaha usanga muri nko kuri telefoni mugerageza kugira ngo muzibe icyo cyuho wavugaga cyo kumva ko ugira aho ugarukira
cyane rwose. Hari mu buryo bubiri narangwa navuga uburyo butatu, hari ubwo bwa telefoni bwo kwicinga abantu kugira ngo bahumurize noneho byagize na economic impact yaba bamwe mu bakristu babaga ari bajya akabyizi baba nkari uko bakoze none imirimo yose kuri stade irahagaze kumva ko hari imiryango gushaka kumenya ko nta miryango yarayo utari wabaguzi kuri vulnerable igwa muri iyo kategori ngo hari ukubahamagara aho dushoboye ukabohereza udufaranga kuri telefoni bagahaha hari ukubahumuriza. Twamaraga umwanya munini cyane muri ibyo biganiro aho tubonye amahirwe tutaba nyine ikibari party kugira ngo uje kuri radio na yumva na benshi mu komende guhumuriza ibindi bintu twabimaze mu gutenga tugahamagarana n'abandi basumba ugahuza umutima tukumvikana amasaha yo gutendera abantu no gutendera igihugu no gutendera abaganga barimo gushyira ubuzima bwabo mu kanga batita kuri abo bagaragayeho ubwandu igihe kinini cyabagamo gusenga no kuvugisha abantu kugira ngo tugerageze gusprediga iryo humure n'ubutumwa bw'ibyiringiro ariko noneho no kwambaza Imana ishobora no kugera aho twebwe tutageze.
Wowe nk'umushumba w'urusengero wari ukenewe cyane muri icyo gihe kubera ibintu byagiye bihinduka ikiza kikimara kuhagera, ukaba n'umukuru w'umuryango ufite abantu umuryango wagukunze mu rugo ugushaka ugukeneye, washoboye ute gusaranganya uwo mwanya ubwo ntiharimo ababihombeyemo?
Umuryango wanjye wambonye navuga ku buryo burenze uko wambonaga kuko lockdown iyo yarabyoroheje iyo nabaga ntwawe mu buryo bwa komunikasiyo kuvugana n'abantu amasaha menshi gusohoka rimwe na rimwe ngiye gutanga ibiganiro ariko nibura abana banjye ubundi bavaga mu rugo bagiye ku ishuri bakagenda bakava mu rugo saa kumi n'ebyiri n'igice bakagaruka saa kumi n'imwe bananiwe boga barya bakora homework ku bayifite baruhuka kugira ngo baze kongera kubyuka kare nabiyo stress ntiyari ihari bari bafite umwanya wose akanya kose twaprofitaga twatangiraga ku manywa mu gitondo ku manywa na nijoro twagiraga umwanya wo gusengana nk'umuryango nubwo hari ako kazi kose kubera ko nagakoreraga mu rugo kandi kabaga gafite ibihe hari n'umwanya w'umuryango rwose balance yabaye nziza ngira ngo n'umuryango wanjye wishimye igihe twamaranye ari abana bari mu rugo nanjye nabaga mpari igihe cyose umugore wanjye ni uko kandi bisa nkaho mbese complex ntabwo yabaye ihambaye mu by'ukuri hagati y'umuryango n'abankeneye abankeneye nanagira ngo mubwire yuko hagati muri covid ari bwo ikigo cy'ishuri ryabo kiyemeje gukomereza gahunda mu ngo nashoboye no guhomukurinda ko urumva rero ntabwo bigoye ntabwo byangoye cyane conflict ntabwo yari byaje.
Pasteur Sengoga, turasa nkaho turimo kuvuga bimwe muri ibyo mu buryo bw'impitagihe kandi koko ni nabyo dore ko ibyo byose byabaye ikiza kigitangira, ubu kiracyahari ariko ingamba zo kugikumira ziragenda zidohoka hakurikijwe uko abayobozi babibona, wenda ibyo turaza kubigarukaho mu kanya, ariko waruvuze ingaruka cyageze mu rwego rw'ubukungu, izo ngaruka ziragaragara mu muyoboye
ziragaragara wenda nsibye waba anexpert wo kuvuga uko ibipimo bihagaze mu gihugu ariko ziri evident, urumva niba inzego z'ubukerarugendo zarahagaze, ibibuga by'indege bidakora, n'imipaka yewe na imposti z'ibindi naho bagiriye lifting ya some of the opening up ya some of the economic activities, imipaka n'urujya n'uruza ruracyari limited, abantu nibaza baza abarwayi bose abenshi nka 80% by'ababoneka nk'abarwayi bashya mu gihugu n'aba bavuye muri ibyo bihugu, izo rero izo constant zo ku mipaka zituma nyine na flow nk'uko yari imeze mbere itaragaruka, zo ingaruka z'ubukungu ziracyahari, ibyo bigo byose ariko byari bifite abakozi bahagaze, amashuri abarimu ntibakigisha, amahoteli abarimu ntibigishaga, ibindi bigo byose bitakoraga byahagaze n'ingaruka z'ibyo ngibyo, urebye ibintu byakoraga byari ibitaro, amasizi n'amasoko atuzi bityo, ibindi byose rero ubu ntabwo biragaruka muri normal life, nubwo habaye open up ariko babona bitaragaruka mu buzima nubwo byarimo mbere y'iki gihe, byagizeho ingaruka ku bukungu no ku matorero ubwabyo, urumva iyo abantu badaterana ntibanatura ntabwo turagera yenda abakristo bageze ku rwego rwo gukomeza kubigira nk'umuco niya matera ni atawa kukomeza kutanga maturo to chato za vyari tafa dikonomika as well wanafuka tate zari konandi madini kuhulijo haramu nizi lugo ya gari tawakozi hapa temuka kontakti kujiza aho chache zonji la bukoi la kuko na handi na hindi sosa zinkani rumba wakozi wa matore roo yu wa zakora nimi liyango ya wabizi ya wengaruka so hari mwini mwigoe chane vikakai mwge kuku mkungu kutagirewe kujuku economic open up ya wae mwini kushize rumba awa nyakabizi wata jebukora awa nwote wata jebukora awa wandi wae wabu na jike wanjaruko wakozi wa mwosi ni huru wakora uomotu kwa rwafu yo na vuzi hari ariko ni bivuze yuko urwego rw'ubukungu rutakibungabanye bizabibanza ko ari ibintu bizafata igihe kinini cyane kongera kubyubaka ariko nyine inzego zitarafungurwa nk'amashuri amatorero izo urumva zo zari zifite ibyo bibazo by'ubukungu bihari
nuko rero duse nk'abihuta gato tugere ejo bundi inama y'abaminisitiri ibigize itya itangaje ko insengero zemerewe kongera guterana ndagira ngo usangize abumvijwe rya Amerika uko icyo kintu mwacyakiriye mumaze kumva ko mwemerewe kongera guterana ibyo bintu mwabyakiriye mute
bacyakiriye neza cyane kandi n'ibyadutunguye kubera ko byatangijwe n'ibaruwa iki yandikiye minisitiri w'intebe nk'umuhuzabikorwa wa National Task Force cyangwa government task force kujyoza cyangwa ikaba yuko mu kwizindi nzego zindi sekta z'ubuzima bw'igihugu zafunguriwe natwe bakozi barimo kuzifungurira kugaragaza nyine impamvu n'uburemere bw'ikigo ariko tunagaragaza yuko natwe kimwe n'abandi baturage dushobora gukomplayinga n'amabwiriza yo kugenderwaho y'inzego z'ubuzima ariko tukongera tugashyira mu birumvikana ntabwo ari n'amategeko itangiye niyo nomo ariko tukumva natwe twayitwaramo nk'uko n'izindi sekitazi z'ubuzima bw'igihugu zagiye zitwaramo so habaye rapid response badusubiza vuba vuba cyane twari tugomba kutari makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa gatanu tariki eshanu z'ukwezi kwa cumi bambe z'ukwezi kwa gatandatu duhura intumwa za guverinoma abaminisitiri barimo minisitiri minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu profeseri Itaka arimo nyakubahwa minisitiri muri perezidanse ndetse hakabamo na minisitiri wa sante honorable daniyeli n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB tugira inama tusaba yuko twakwiga uburyo twabaha plani dufite y'uburyo bwo kwirinda uburyo twiteguye ukuntu twagaragaza preparedness yacu kugira ngo umwanzi udafika muri bumwe bikaba byasubiza aho twari tugeze nk'igihugu mu rwego rwo kwirinda icyorezo tutangira kutagira ahantu dutega icyuho kureba turu ese twatwitegura dute ese ni ibiki umuntu yagira nka checklist niba nakoresha urutonde rw'ibintu twasuzuma ku itorero ryiteguye tugatangira kurikira in place mbere y'uko badufungurira hanyuma hakazaba ekipe duhuriyemo Rwanda Intelligence Council urwego rwa rutanzwe rubishinze ibyo bita command post COVID-19 command post decentralized kugeza ku rwego rw'umurenge ni gute twakorana nabo tukigenzura tukabona ko ibyo twishyira ko byaturinda biri in place mbere y'uko dukomorerwa bidufashe towards the hectic exercise gukora mapping yaba insengero ziri hose mu gihugu gushyiraho structures za Rwanda intelligence council kugeza ku rwego rw'imirenge noneho tukavuga ngo ababikora barahari taski zizakorwa zabaye outline di n'ababikora barahari noneho dutangire kwa crawling out open up procedure. So ntabwo ari itariki runaka ivuga ngo uyu munsi nibwo integero zizafungurwa. Cabinet yatanze go ahead ariko subject to inspection. Dufite uruhare ku inspection ibanziriza gufungurwa, hanyuma irimo amabwiriza yose yo tugomba kwirinda nk'uko n'abandi bantu mu zindi sector z'ubuzima barimo kwirinda, kwambara udupfukamunwa, gushyiraho gukarabira, guhugura abakorerabushake bazayobora abandi mu buryo bwo kubyitwaramo, kudisinfekitinga aho tugiye gukorera imbere na nyuma y'amateraniro. Izo ayo mabwiriza yose y'ingenzi gushyira intebe mu buryo busiga intera ya metero imwe n'igice hagati y'umuntu n'undi, kudasangira microphone cyangwa ibitabo dukoresha mu nsengero. All those precautions tukazirebamo n'ibyo dusiga nothing is left to chance, tukabitegura in case hagize umuntu umwe wanduye. Tracking yakorwa gute z'abateranye umuntu yamenya abaribo, ibyo byose twabishyize in place. In my hope, in my view, ndatekereza yuko birashoboka ko hari ab'inkwato zibari bende nk'iki cy'umweru, ariko in my opinion the best nuzayo inspection zaba zimaze gukora kikopi ya mbere yashobora gutangira nko mu cyumweru gitaha, kandi taha birashoboka ko cyateza iminsi cyane zazateranye.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Umutumirwa wacu w'uyu munsi ni Pastor Joel Sengoga, umuyobozi mukuru w'urusengero Divine Destiny Ministries mu Rwanda. Turaganira ku buryo amatorero akomeje kwitegura gufungura imiryango mu Rwanda nyuma yaho inama y'abaminisitiri itangiye urwo ruhusa amatorero yiteguye ati. Turagaruka mu kanya, ntimujye kure.
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Mu biganiro vyacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,765 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi America, Radio Yany.
Tukivuga kuri izo ngamba mugenda mufata no kugira ngo murebe ko mwafungura hari ubwitegure buhagije, bigomba kuba ari ibintu bigoye gutekereza ko ushobora gusiga umwanya hagati y'intebe n'indi mu rusengero hose. Ndumva umwanya ushobora kuzaba muke ugereranije n'amabwiriza agomba kubahirizwa. Ahantu abantu bari bamenyereye guhimbaza no kubyina no guca ikibungo, ubu ibyo bintu bizashyirwa mu bikorwa bite? Ntihariho abazasengera hanze?
Ngira ngo turateganya kugira multiple services, tubabaye guterana cyane no kongera guhurira mu buzima Imana abantu bakayiramya. Izo inconveniences tuzazihanganira, cyane cyane ko abanyarwanda basenga ni nabo bari basanzwe bajya mu maguriro guhaha. Ni exercise bari bamaze kumenyera muri iyi minsi aho economic open up yabereye tuva muri lockdown bwa mbere. Bamaze gusa n'ababimenyera that new normal, kandi barabizi yuko kubigisha ubundi buryo bwo kugaragariza umuntu ko umukunda mudahoberanye, ushobora gufata ku gituza ukunama, ukamubwira ko ari umukumbuye kuvuga ntibibujijwe ariko tukababwira gukomeza kwirinda kuko wa mugani ntabwo dushaka ko impendereto zakongera kuba intandaro y'uko igihugu cyasubira muri lockdown turabikora mu bushishozi n'ubwitonzi out of diligence no gukomeza gucigatira ubwo twari tugezeho n'ubwo ubwiyongere bw'ubwandu burimo kugenda buzamuka ariko turabona hari masitare urabona igihugu gisa nk'aho kibikontenenti aho bava harabahazwi ntabwo turimo kubona spontaneous cases zivute ahantu hatakekwaga ndabona biri contained ukuntu ku buryo turumva dukomeza gushyigikira izo ngamba za minisante cyangwa minisiteri y'ubuzima dushobora gukomeza tugatenga new normal ariko nibura uwo mudendezo wo kongera gusubira imbere y'Imana abantu bakongera bakawugira ubutabura
butaburi buri wari ubaye nk'ubivugaho gato ibijyanye n'ingamba mwemeje z'ibyo mugomba kuzubahiriza ariko ndagira ngo duse n'ababigarukaho ku buryo burambuye ni izihe ngingo zigomba kubahirizwa mbere y'uko insengero zifungura abantu bagatangira kuzigana
ikintu cya mbere twemeranyije nuko nta rusengero rufungura rutabaye we don't want to leave anything to chance.
Rutagenzuwe.
Rero ni ukuba rutagenzuwe. Akaba ibyo tsinda rigenzura igizwe na command post n'inzego n'ubundi ad hoc team zizashyizweho zo gukurikirana kurwanya icyorezo cya COVID-19. Rero izo hatiyongeraho inzego z'abanyamadini ariyo Rwanda Intelligence tugakora n'ibyo genzura na pruvu y'urusengero rwamaze kuzuza ibyo dusabwa ni ibiki rero icya mbere ni uko wagira abayobora abandi babihugurirwa bafasha abandi kubyubahiriza itsinda ry'abakorerabushake abo turabasanganywe ni abasanzwe bakora asharingi minisitiri mu nsengero zacu
abadiyakoni
abo rero bagahugurwa kugira ngo babanze bametirize uko bari buyobora abandi icya kabiri ni ugushyiraho ahantu ho gukarabira kuri entrances z'insengero ugashyiraho amazi meza n'isabune cyangwa se ababishoboye bagakoresha handi sanitizers cyangwa ya za alikore zitwa mikorobe ku ntoki icya gatatu ni uko haba umuntu wandika abaje bamwe barimo gukoresha ikoranabuhanga ku buryo wajenereti nka ripoti y'abateranye ku buryo hari amutagizi wanduye tracingi yakoroha ikindi turimo gutegura ni ukugena abari buze akaba hari n'ihamagarwa abari buze n'iterano iri n'iri kubera ko ntidushaka fladingi y'uko abantu baza bakahuzura tukita ya sosho disitensingi ubwo rero abari buze bw'iteraniro bamenyekana mbere abafite ikoranabuhanga rimaze kuba advansi mu nsengero zo mu mujyi barimo gukwiyetinga sofutiweyazi aho umuntu atayininga aho bidakunze hari nomero yo guhamagara umuntu agahita n'iteraniro ari buzemo ibyaba byuzuye bijyanye na kapasite kubera ko zirimo kubahiriza intera hagati y'umuntu n'undi ya metero imwe niko intebe ziteye iteraniro ryakuzura ukamubwira uti ibyo byuzuye waza mu rya kabiri ubwo rero kimwe iyo ngamba ya maxport services hakurikijwe kapasite y'abantu bakwakira kubahiriza intera hagati y'umuntu n'undi ibyo nibyo turimo gukora ikindi ni disinfecting cyangwa gupuriza imiti guhanagura ndetse na za alukoro intebe ziri bwitabweho n'ahandi hantu hari gukorwa nko mu bwiherero n'ahandi hose ikindi ni udupfukamunwa abantu bose baje bategekwa kuza bambaye agapfukamunwa nta muntu udatakambaye hanyuma iteraniro ryawe mutarya imwe hanyuma mukongera mugahanagura disinfectingi aho abandi bagiye kwicara twiyemeje rero ko ayo mabwiriza agomba kubahirizwa ndetse n'igipapuro cyo yanditseho kikaba kimanitse ahantu hari visibo kugira ngo na buri muntu wese ukeneye kubireba ibyo ari byo byubahirizwa abisome hanyuma iyo rero ibyo biri in place byubahirijwe abantu baraza bagaterana bambaye timu igenzurira zikabireba ikabibona ko mwabiteguye igatanga uburenganzira mugatangira guterana ukanasabwa yuko habaho supervision ireba yuko ayo mabwiriza azakomeza kubahirizwa. Icyiza navuga leta yaduhaye umudendezo wa autoregulation kuba ari twebwe tubyigendera twe twabikontrivinze turabibasubiza babigira ibyabo kuba ari twe twarebye ibyo dushoboye ubu birumvikana ibintu bimwe nka bigira pati bimwe bizaba biri suspendedi muri iki gihe ntabwo waba tuzi ukora ku muntu ntabwo wahaza ukora umugati nawe ukaba ubundi turimo gushakisha ubutwaza yuko uburyo bwa turefitadisiti uburyo bwo gutanga amasakaramenti amwe n'amwe kominiyoni aribwo bwakoreshwa kuba bizaba bibaye suspendedi cyangwa se yenda going forward turashaka gusaba yuko twakwiga ubundi buryo byakorwa ariko bizaba bibaye suspendedi. So amateraniro yandi atari asanzwe yo azwi nko gupfusha mu bukwe biremewe ariko bigakorwa n'abantu bakeya cyane hadatsindwa abantu batarenze 30 mwapfushije kugira ngo mukore ibyo kino sadisi cyangwa se wedding ceremony nabwo kandi hakirindwa direct contact gukora nabo hakubahirizwa aya mabwiriza nk'uko ategamo. Nuko bimeze muri make ngira ngo nicyo numva nabivugaho birashoboka ko ntaho ndimo kubisoma ndavuga ibyo maze n'iminsi ndashobora ko ari byo naba nibagiwe ariko nibutse nakivuga ndumva iby'ingenzi ari ibyo ngibyo.
Mwari muvuze kudupfukamunwa ubwo abantu bazajya baza gusenga bazakomeza bambaye udupfukamunwa mu materaniro kurinda bataha nta kuririmba nta
kuririmba bizahaba ariko udupfukamunwa tuzagumaho kuginwa niyo mabwiriza twahawe kandi kumva tutakubahiriza
ayo mabwiriza. Nkurikije ubwo bwitegura umaze kuvuga harimo ibintu umuntu yavuga ko birimo guhindura imiterere y'insengero muri iki gihe ku buryo umuntu yavuga bushobora no kuzahoraho nk'ibyo bintu byo kugira za app kwiyandikisha abantu baje gusenga, ntimubona ko na nyuma ya COVID hashobora kuzaba impinduka zihoraho mu nsengero mu buryo bujyanye n'ibyabaga muri COVID?
Hari byinshi tuzatanga ari best practices twanakomeza. Urumva nk'ibyo byo kumenya bari buze gusenga ntacyo byari dutwaye kubimenya mbere, umuntu akanategura coding re ibindi bintu ni ibintu byo dutekereza ko bigiye gukomeza kuva muri COVID tutafataga serious ni no gutanga ubutumwa mu buryo online uburyo bukoresheje ikoranabuhanga. Ubu actually ni uko tugira amikoro tugiye gukaza ingamba zo kurushaho kubinoza kuba ubutumwa bwakomeza gutangwa niyo mwabutanga ku cyumweru mwahuye ariko nubwo bwo gukomeza gukoresha tekinoloji bugakomeza ntibuhagarare ko hari nabo bugeraho batanaje n'uwatije akabubona n'undi akabutangiza ufitiye twumva ari inzira nziza abantu bashobora gukomeza no doubt about that bizakomeza kabisa. Hari ibintu byinshi bizakomeza twatangiye muri COVID ariko tubona ari byiza byazanakomeza nyuma y'icyo kigenda ibibangamye nk'udupfukamunwa ko nshyira amahirwe kakarangira vuba vuba rwose byaba ari byiza kuko hari umudendezo gatwara guhoberana bitwaye umudendezo ibyo ntabwo tuzabitinga COVID yarangiye. Ariko hari ibyiza mu by'ukuri ubona nk'ibyo bya registration gukoresha ikoranabuhanga bishobora kuzagumana COVID itakiraje.
Mutekereza ko bishoboka ko abayoboke banyu bari mu bice byo mu byaro hirya no hino mu gihugu bashobora kuzagira inyota yo kubakurikirana hakoreshejwe iryo koranabuhanga bikaba byavamo gutera imbere mu ikoranabuhanga ryo mu cyaro?
Rwose bitanzwe biri muri gahunda z'igihugu gusakaza ikoranabuhanga mu gihugu hose, n'ibindi infrastructure backbone imaze gukorwa, ahubwo wenda ibikintu bigoye ni service providers bagenzi izo service, ariko habaye uburyo bwa subsidize igihugu kikagenda kikagira amafaranga kibisoramo, cyangwa abo bacuruzi izo services bakaba babona bafungukira muri broadening the test, yenda bakabigeza ku baturage bihendutse rwose. Byaba ikintu cyiza cyane ubu ngubu mu Rwanda, ngira ngo nta muntu utakigira telefone uri hejuru y'imyaka 16, yenda kuzibarangira ku rwego rwa smartphones, ariko ikoranabuhanga rimaze kugera ahantu henshi, rikoreshwa mu guhanahana amafaranga. Urumva rero ni improvement y'ubwoko bwa gadget iri mu ntoki zabo, na internet availability iuze, ariko n'ubundi ikoranabuhanga ryarimaze kugera kwa abaturage benshi cyane. No doubt n'ubu kuri za WhatsApp messages barazoherezanya, kuko bando ya WhatsApp iracyahendutse, igera henshi n'ubwo abafite smartphone batari benshi, ariko uko bikomeza urabona ariyo njyana, niba n'ibindi byabageraho n'ubutumwa bwiza buzabageraho muri ubwo buryo.
Abarebwa n'ayo mabwiriza rero abarimo kwitegura abashaka gusubira mu nsengero mu minsi ya vuba hamaze kubahirizwa ayo mabwiriza, umubare wabo mu Rwanda ungana iki?
Biragoye kumenya umubare specifically, ariko by denominations benshi cyane, ni 90 inarenga ku ijana. Azamuwe kugeza ubu kugira ngo abantu bamwe bidekaraye ko batarije gufungura nka Jehovah's Witness, nibo numva nziba dekaraye ko bo batari batiteguye igihe cyorezo gihari kuba bafungura imiryango y'abayoboke babo n'insengero z'abayoboke babo. Ariko Kiliziya Gatulika, Abayisilamu, Abangilikani, amatorero yikubiye muri konseye y'abaprotestanti mu Rwanda, izo ni ukuvuga ababatisita, abapresibiteriyeni, abadivantisite, adeperi, abametodiste libre, amatorero menshi cyane salvation ame yose, kuko nabonye mating nagize uruhare mu bayiteguye, bose biteguye gusubira mu buzima bwo gusenga. Ejo hari abarimo kumpamagara ababahayi, rwose nge navuga ntashidikanya yuko kugeza kuri 95% ku ijana rwose biteguye kuba basasira mu nsengero kongera kujya kwa Imana.
Ubundi umubare w'abakristo mu Rwanda ungana gute bwana Pastor Sengoga?
Ngira ngo nshingiye kuri statistics za ibiro by'igihugu by'ibarurishamibare, ngira ngo abantu basenga muri izo nsengero zose, abakristo particularly ngira ngo bari muri barakabakaba 92, aho mperutse ubwo hakazamo andi madini agafata indi mibare, hari n'abadasenga. Ariko abakirisitu patikirari bwo ni ukuvuga denominations zizemera kristo nka kiliziya, abangilikani, abaporoto bandi bose, abarokore, ngira ngo aho mperutse turakabakaba 92 ku ijana.
Ariko nta mubare nyirizina uzwi, wenda ngo tuvuge ngo ni miliyoni imwe cyangwa ibihumbi magana angahe?
Oya, byansaba kubanza kubireba, nta precision
nabivugamo. Reka dusubire rero ku ifungurwa ry'insengero, ariko noneho tuse nk'abavuga nk'aho iki kiza cya COVID-19 kivuye mu nzira kigiye, kandi nibyo twifuza. Wowe nk'umupasiteri, nk'umushumba, kigusigiye irihe somo?
Kigiye amasomo menshi cyane. First of all, rimwe riri spiritual, kumva yuko nk'uko dutunguwe n'iki cyorezo, niko no kugaruka k'umwami wacu kuzaza, so binyongereye imbaraga zo kukirisa ubutumwa, kumva ko nta muntu ukwiye gutungurwa n'ibyabo, cyane cyane ibifite internal significance. Kumva ko uko corona yadutse ikaza itunguye isi yose, niko no kugaruka k'umwami wa Kristo kuzaza na biramba rero icyaka byo gukomeza kubwiriza bwiza kugiranga abantu bihane bakizwe icyara n'ibyiringiro by'ubugingo buhoraho iteka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko mu gihe cy'aha nanone hari byinshi byadutungura. Ikintu kimwe cyandemereye cyane ni ukumva narengo cyangwa nahagarika nafashe na kontra z'abapastori kubera ko nafite ibyo mahema n'itorero. Ubwo rero ndimo gutekereza uburyo haba nk'uburyo bwo kugira uburyo bwo kwizigamira butuma abashumba bagira mu gihe bakiri muri uyu murimo w'Imana bagira ahandi bakuru ibibabeshaho, yaba ari uguhinga bakagira agatambu bakahinga bakaba bakurisha imyaka bakagira akandi gapande kabazigama kadakomoka ku mutaro uva mu maturo. Nabibonyemo ikintu kitomo nize ndetse nkanatekereza ko n'abantu urwego rwa mbrera hakaba uburyo bwo kusezinga no kuzigama kwafasha abashumba haramutse habaye n'ibiza by'ubundi bwoko, kuko birababaza kubona umusumba yasonza akabura ibyo agaburira abana kubera yuko guterana tutashoboye kubaho. Icyo ni ikindi nize mu buryo busanzwe buri ikonomiko imibereho n'igihe muri iyi Covid. Ikindi ni gushakisha inzira z'ivugabutumwa hadakoreshejwe fiziko nyoboro kureveraging ikoranabuhanga, umuntu agashyiraho uburyo bw'uko abantu bakomeza kumva ubutumwa bwiza bubahumuriza n'ibyiringiro n'iyo yaba adashoboye kubageraho mu buryo buri fiziko. Ibyo bintu bitapenda bivuze ni byinshi, ariko ibyo ni ibitatu by'ingenzi numva nk'amasomo nsigaraga inyuma y'icyorezo cya Covid. Dushobora no kuzavanamwo porogaramu going forward nyuma y'uko icyorezo kirangiye.
Aho ni ku giti cyawe, ariko ntekereza ko no ku rwego rw'amatorero cyangwa se insengero ubwazo n'ubundi mwari musanzwe munafatanya, niyo mpamvu mugira amahuriro nk'ayo ngayo cyangwa se ibintu mufatanyiriza hamwe, ariko gufatanya kurwanya ikiza cya COVID-19 bigomba kuba byarongeye gusa n'ibishimangira gufatanya kw'amatorero kuruta kuba habaho amatorero atavuga rumwe n'andi nk'uko byagiye bigaragara mu minsi yashize.
Iyo abantu bahuje umwanzi bahuje imbaraga. Iyo abantu bahuje umwanzi batangiye umwanzi bahuje imbaraga rwose, bivuze ni ukuri twegeranye birenze ikindi gihe, cyane cyane ko hari na kozi ituma twegerana. Differences zacu ziri doctrino tuzifata iruhande kubera ko twari dufite common enemy. Twarejeje cyane, I hope we can continue gushakisha ibindi bitwegeranya kurusha ibidutanya nyuma y'icyorezo.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Umutumirwa wacu w'uyu munsi ni Pastor Joel Sengoga, umuyobozi mukuru w'urusengero Divine Destiny Ministries mu Rwanda. Turaganira ku buryo amatorero akomeje kwitegura gufungura imiryango mu Rwanda nyuma yaho inama y'abaminisitiri itangiye urwo ruhusa. Amatorero yiteguye ati turagaruka mu kanya, ntimujye kure.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255411 2619. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2529 2994. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 999 5185. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro. Niba hari ubutumwa mufitiye abayoboke banyu, abo bose bitegura kubagana mu gihe insengero zizaba zifunguye imiryango, ubutumwa mubabwira, ubutumwa mubagezaho uyu munsi ni ubuhe?
Ubutumwa mbafitiye no kubabwira ngo amahirwe tubonye tuyakoreshe neza, twe gukorera ijisho, twirinde nk'abazi icyo twirinda, ariko ku tubindi twirinda icyadusubiza muri lockdown again. Abantu bakomeze kwitwararika, bihanganire new normal, cyangwa bamenyere uburyo butari busanzwe ari ubwo twari tumenyereye. Twihangana kuko mu kuturwanya tuzagitsinda, kandi tugitsinda tuzongera tugira umudendezo wacu, ubusa buruta buri, aho kugira ngo tugume tudaterana, reka duterane twirinda kugira ngo dukore gutsinda icyorezo kitubujije umudendezo wo kuramya Imana. Abitegura kuza gusenga, icya mbere bazirikane kubimenyesha ubuyobozi bw'amatorero yabo ko bari buze, kugira ngo birinde urugunganzoka kandi rutemewe rushobora gutera uko guhana ahantu ubwandu haramutse hari ubufiti. Kuza bambaye udupfukamunwa, kubahiriza gukaraba no kwirinda n'ubwo bakumburanye, kuza ubwuzi uko bwabatera guhoberana, kandi tukiri muri iki gihe cyo kwirinda iki cyorezo. Baze ibitigiye tuzakomeza kubibabwira, igihe cyose baje tuzakomeza kubakangurira, bihanganire inconveniences bitera cyangwa kubangamirwa kuzaba kuko hari, nibwo buryo bwo kwirinda tuzagira mu mugendero wawe, umudendezo wawe w'ubutegetsi.
Pastor Joel Sengoga, umuyobozi mukuru w'insengero za Divine Destiny Ministries mu Rwanda, uyobora kandi ihuriro ry'amatorero y'abavutse bwa kabiri mu Rwanda, ukaba n'umunyamabanga w'ihuriro ry'amadini amatorero na Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Ariko muri iki kiganiro twavuganaga nk'umukuru w'urusengero rwa Divine Destiny Ministries mu Rwanda, wakoze cyane kwitabira iki kiganiro hano ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Geoffrey, akoze kuduha amahirwe n'uwo mwanya ukuvuga
nami kizi nshuti. Muduteze amatwi ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi nahangaha gihagarariye. Ndashimira mwe mwese mwari muduteze amatwi, mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Reka nshimire na Fatou Alimas Kalala wamfashije kwegeranya amajwi muri iki kiganiro. Yimwumvaga ndi Geoffrey Mutagoma, twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje
kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Congo, Pastor B. 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 Congo, Pastor soda cyangwa depite neri nangaba minisitiri cyangwa president nemuhingire umbaga imuhorere umbaga imuyupirire umbaga imushanurire umbaga imubikire umbaga acisime gwini
America.
Yeah. Oh, yeah, boss. A girl, I really never say, baby. I didn't blood up began, boy. Yeah, yeah, baby, baby, baby.
C-O-N.
You look at me, you see my new car, yeah. And then only dance, and only dance. We're gonna go know that you work with me. I tell her, then I'll be uncle to me. To make that busy body boy, you got chance. And by last, you and you from a rest. I'm about to go like within a bit to wake up fast. But let care about go back. But when this is it, you're the only one I give my body, but you're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, but yeah, yeah, yeah. But when this is it, you're the only one I give my body, but you're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, but yeah, blah, blah. See the bubble, I see the monster, but everybody probably the one. Yeah, see Colati, the Colati, the baby, when Bella Sipul of Yako was looks empty, was looks empty, was single, 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 was goodness is it. You're the only one I give my body, but you're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, but